Najua nimefanya mistake, ila manishi matendo yangu yote mabaya. Usinipe distance, pokea simu hata nikikuvutia wae. My girl, don't stress me, give me more time, I'm gonna show you how. Vile you are my destiny, japo nishakuumiza na matukio kibao. Baby, you should know, mie mwenzako nishafika. Yatanikosa mapenzi, endapo na ukintosa. Baby, naomba ujue, ni ukweli na utiririka. Yatajani uwa mapenzi, mazima nikikukosa. Don't go, I need you baby. Don't go, I need you daily. Don't go, I need you baby. Don't go, I need you daily. You know I need you baby, calm down now you know me. Go do what you like, nitazame mimi usoni. Baby, you know I need you daily. Mimi nateseka japo wewe uni. Naitambua yako thamani, basi rudisha ya mwanzo imani. Najua unasika ufai, nivokuteso kajona love utoboi. Ilo ni denu nanidai, najua mengi niliofanya ukawa hoi. Baby, you should know, mie mwenzako nishafika. Yatanikosa mapenzi, endapo na ukintosa. Baby, naomba ujue, ni ukweli na utiririka. Yatajani uwa mapenzi, mazima nikikukosa. Don't go, I need you baby. Don't go, I need you daily. Don't go, I need you daily.